Lilo Mundega Fem Korwe.
Maddest beat by the baddest producer.
Lilo Mundega Fem Korwe.
Has beats on the one, two.
Yolo Roke. Ela Bamani.
Shiloh.
Tires un caco por duro.
Aban.
As I remember.
Zed Louder. Ichi
Konko Kumutima. Kumutima. Panondi ringing the full cabo. Balibana batalalabo. Balibana batalala. Abatalala. Abatalala. Bambi balelo shalelo Bambi ni mairo Na mairo la ifirila kiwacha
Malaika wa mapresha
Kwata korine zilelo
Kwata korine zilelo
Deka tuangale Boto shamu Deka tuangale
Boto shamu
Deka tuangale Boto shamu Boto shamu
Kwata korine zilelo
Nachiwa matule shana No kumbila makabana Iwishi kuibukishaba nandi bafana Pantu kepo baritu wale kwana Na ibukisha pone ngomasha kwa rubusu Nalikulo tele na ibukisha ngomasha wa PJ Na kafelele David's never been easy Vichiwe menga chupa panonga turitizi Pantu baliva na batalala Balia baliva na batalala Chiria chali chana chatalala Ishingo mange uretusa Isasa shinyo ura nda anakoro Anambo kuibukisha bafua Barivana batalala Baria charichana chatalala Chiria karikana katalala I see you na miloto Papoy chiti chakwilanzi Nini ni msoji wakbode ya wajanja Manguru weni
Mundeke fengkoni
It was a pitana chomuma futo
Danzi wani
Songo orinji ya mwana monsi Songo orinji ni vichirisi Songo orinji ya mwana monsi Awe nche kaka wanji ni vichirisi Havana batalala Havatalala
Batalala
If you wanna fiatalala If
you wanna batalala
I see you I see you
Talala Talala
Maddest beat by the baddest producer
Exclusive to ZLouder.com.
I've been a Dibra Reach, I've been a judge of Mush in your band. I've been a writer. Eh? Who got you demon jump? Bandu Bangu Pasendu. Eh? Bombo Clan. Rofa. Bombo Clavsu. Coco Fugue.